Digi Toji and the Trina. A Henry Panting Day. Go back to Gende. Kalendi way nenda, atendi way tenda. Kalendi way nenda, chovo na nimula kutenda.
Ni ewe wapatenda, ohulungira hatunda. Unagole onalie vienda, kale sina umimarinda. Mwami ufanye kazi, kuleo wampala kajozi. Wesi kulia hamandazi, evi ndo mera niwe bosi.
Kalendi way nenda, atendi way tenda. Kalendi way nenda, chovo na nimula kutenda.
Mwana muhana babula ni wongu kukise fula mugamba. Pepe ni tulange jama vere njendula. Si upale jula si undu miatena njele chovo na kumatira. Ndina sokali kakira nishengo wea halula. Na magi kutelera kuletera ni magire olire. Humira ndira undo meza vane chula. Usomere isomera kira sipana hatula. Mumazima unyendula. Pula kuno gira, makwere seno mungira. Pula pula negendera, teni kubisha mumatala. Wabana la tonsol, ni watu wana humadala. Chupo wana susu ngule vikambo nitalekera.
Kalendi we inenda, atendi we itenda. Kalendi we inenda, chupo wana nimula kutenda.
Kalendi we inenda, atendi we itenda. Kalendi we inenda, chupo wana nimula kutenda. Girlfriend,
you gonna be my boyfriend.
Boyfriend,
I gonna be your sweetheart.
Sweetheart,
you gonna be my bodyguard.
Hey, I gonna be your boyfriend. Hey, you gonna be my girlfriend. Hey, I gonna be your bodyguard. Hey, you gonna be my sweetheart. Hey, sinja uchusa, sinja uchusa. Dikolele rola mwefe. Hawo wafu suwiseto mkuma. Matenga kubishira lao.